na raudi ni kunoma washa ta. Tumekuja kuwashika na kukamata, wanaopenda panganga na kuzimata. Tunataka mwanga, hatukai potisa. Tunataka ukweli, hatutaki panganga. Kono semo miukuka, bado haijatosha. Kuingia binguni, tazaliwa tena. Kama sio hivi, weni msiwa panganga. Shia, fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, kudaidai miukuka ni panganga. Imani bila matendo ni panganga. Pasta kuhanya, iyo ni panganga. Kukua kahaba, pia ni panganga. Kuchukia wathimu, iyo ni panganga. Kufanya sodome, iyo ni panganga. Kufanya abortion, iyo ni panganga. Fornication, iyo ni panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wana imani, iyo ni practical. Kuwapenda watu, iyo ni practical. Kukuwa masterful, iyo ni practical. Kukuwa faithful, iyo ni practical. Kukuwa hopeful, iyo ni practical. Kukuwa humble, iyo ni practical. Kuwa social na watu, iyo ni practical. Kuzaliwa mara ya pili ni practical. Na mazuri yote, fanya practical. Wacha panganga, fanya practical. Wacha panganga, fanya practical. Wacha panganga, fanya practical. Fanya practical, wacha panganga, fanya practical. Wacha panganga, fanya practical. Wacha panganga, fanya practical. Na raudini kunoma washa ta. Tumekuja kuwashika na kukamata. Wanaopenda panganga na kuzimata. Tunataka mwanga, hatukai potisa. Tunataka ukweli, hatutaki panganga. Kono semo miukuka, bado haijatosha. Kuingia binguni, tazaliwa tena. Kama sio hivi, weni msiwa panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical, wacha panganga. Fanya practical. Share ni gospel teacher party. Share gospel teacher party. Aha, gospel teacher party. Tizi, share party.